My dear brothers and sisters, my dear friends.
Ili temi o ono faetino ina vea umas kapteni o valele sa o epe fa pefe ono fa foine se valele malanga mamao malanga la si ai vasi te tele to afa te tele malanga male continente le continente mana o mia ilavo le fu fu mal faetete le ia mau tino tanu sanga le mule tanu unga sa fu foina onisi ne malanga le ai se malolo en faino watu se full fight tula matotola vatole I wa fe mai le afi ai e ai se tu ta was if I unga le time ni malanga o mi ma sanin ta o le tu o le to fo I sanga le mu e watu le tu le o lo lava le lady swa o le vale le toi li wai ma to fo I sanga le mu le mala vale le na
The captain has lost this option and has to continue on.
Ole mafutuna inga kapteni, mai te tau no faa wopea, ole mafuanga le nae masani yona ta au ole vaenga lea, ole vaenga tonu, ole le toi fo imai. Peo yei eni vaenga tonu, ole le toi fo imai, yo tatu olanga. O satani, ole tamau pela uma, ole tamau finaunga, ole pongayo anga sala uma, ma ole ita ili tua. Na te faonga ina manusi anga le amio leanga, e fatali tonu wai tatu, ole vaenga tonu le neye faonga, pe a tatu wang sala. O ta uoi, imau ole na molia a wai mana o ye ita to longo na fa pe ole mo fa yo na ta fa mangalo ina ita to e mana sa ta ni ita to ma fo fa pe ya ta to nga sala u pasia vai no ton ole le to fo mai o to wai tele na to suia lo ta to wala lo ta to lo langi ma to ngo fia a pangatia o se tu langa moni fa no no ono ole le winga o fa po ngai le o le tinga tele fa no no nga ma le ato tuvale o ainga ulunga alii maulanga o tangata taito tasi. Tangu faisa hata ni faa pelo nga lue nga le tua maeolo o faya le nei mea na te faa se ai to tele. Iyo tatu la faa ilu tatu faa moe moe langona le faa noa noa e pei oia. Matali tonu o le mfaya na toe faa mangaluina I tatu e mfaya satani ono faa nga se upu maitu singa paia. Le faa mama faa ilu faa masinonga tonu o le tua ina iya faa winga ai faa pea. Ele ai so na alofo moni. O le ale fuafuanga fataatia ale li I moro tatu tue fo yatu saonga le mu. O le puipuinga mai fatu sinanga ti a Apollo e maua mai le tala lea Yesu Kiriso o le tala le lei ua faya Yesu Kiriso se to ngiola ato toa mo le tangata. It is the message of life. Ole saavali ole alofa, faa moe moe, ma le alofa mutu mutivale, olo yaisi to ngiola ole tangata ile tua.
Sin, is the
will ole angasala ole solia lea male lot
the atonement of Jesus Christ is the gift of God to his children to correct and overcome the consequences of sin God loves all his children and he will never cease to love and to hope for us the plan of our heavenly father is clear and his promises are great
to the world to condemn the world in ia fa sale la lulangi a ia fa la ina le la lulangi
Christ came
na fio mai Yesu la vai itato a faina tato yes ala se em fire to ngio la Yesu Kristo on au mai itato fa mautino ang fa pea o le ang sala e le o se vai ng tonu o le le to fo yak e mo fire no to fo isang le mu pe a fa itato te mulu mulu fo fa ng fa ta tia le tua mulu tato fa ol tanga tato mo waina le nei fo fa ng mal pulu sil sil es o le atu la la o le tua lo tato to ma fa le lang sa ni le nei fo fa ng le fa va ina le lalo lang o se fo fo ang sili o fia fia o se fo fo ang le lo fo muti muti vale o se fo fo ang le tongiola o se fo fo ang le fa ol tanga o le nei fo fo ang le fa ye ta to na mo se lo o lang fa litino e al fia le fa litino se tai mi fa ta ta yai ma toi fo ye toi le fio a fio ang le tua ma o la ai le fia fia fa va va u ma le mando
of the restored gospel of Jesus Christ Following this plan has beautiful eternal
consequences.
The plan includes divine forgiveness. We acknowledge
O tatou malam lama wang sala tangata umalava ma uale o ai le vi inga mai le tua. Ai tatou tau tino at fo ima le mau mautu o le sala mo ma le faa maanga longa.
The atonement of Jesus Christ causes each person to be accountable for his or her individual sin. We will overcome the consequences of individual sin by claiming the blessings and benefits of the atonement. President David Omi Kay said, every principle and ordinance
is important. But there is none more essential than the atonement of Jesus Christ.
For salvation cometh
through faith, trusted be through repentance and faith in the Lord Jesus Christ.
It is not repentance
per se, it is the blood of Jesus that saves us. It's not by our sincere and honest
state of behavior alone that we are saved, but by grace
we are saved. I have done all we can do.
True repentance, however, is the commitment required to God in our lives. True repentance makes us our day out of the darkest
night.
What does repentance consist of? Our faith has to include a correct idea of God's character, perfections, and attributes. If we believe that God knows all things, is loving, and is merciful, we will be able to put our trust in Him for our salvation without wavering. Faith in Christ will change our thoughts, beliefs,
and beliefs.
True repentance brings us back to
repent, we must recognize
all we can to correct whatever harm our actions may have caused.
We stop doing things
witnessed the bitter pains of sin, but he also spoke with excitement about repentance as the
That your sins have been forgiven. Once we have truly repented, Christ will take away our burden of guilt for us. He can know for ourselves that we have been forgiven. The Holy Ghost will verify this to us. This anger will not know the tension. He can know for ourselves that we have been forgiven. Fetala I may lee, O le salamo, fire polar inga le lee, O la fa among a loin.
He said, come unto me.
Yoto, O my yata, O to moating aid mafatia vena, O outfought your man or loai, O to, your fat maoni feeling ah, Maula o fusia oe, you look well off.
And he declared,
Sayet out in my foy, Fauta, O leo salamo yanang sala, fa among a loina oia, Maua ule lee.
Remember them no more.
Satan will
try to make us believe that our sins are forgiven because we remember them. Satan is a liar. Satan will try to make us believe that our sins are forgiven because
we Satan is a liar. He
tries to blur our vision of Jesus' way.
God has forbidden me to believe. God has promised me to believe. God has promised me to believe. Ele ifolofolo maile tu fa pe ole atato le manatuina tato wangsala ole manatuina ole afso soani ya tato am ese ma yaile toy fayo mese pitai a faita to tu maule modi mal fa maoni ole a o ina ma definifi le manatu o tato wangsala ole a abele na ma vaeng ol fa nga solong ol fa malo longa mal fa pa ing ol fa ma na mia na modi ma mai ale mai na o mo ni ala nga tu mo ne lo fa tu no yesu sa fai lava o lia manatua anang sala peitai o le manatua ino anang sala sa le toe fa atua tuvale mpangati ai o ia a wasa ye loa ua fa amanga loina o ia o le tatou tiute tau ave o le alo ese mai so se mea toe au mai ai le manatua anang sala ua leva a fa wau pea lo tatou maua o se loto momomu male anang sala mo e mafai o na tatou tali toluina le tua o ia eleto e mana tua ina lava a tatou wangsala. Efeso soani fa pe fielo tatou fa amangalo atu, tatou te mawail fa amangalonga. Na o mai Yesu poni fa vau. Ya o au tato ina ia tatalo. Ia e fa amangalo mai ya te imato ya mato ngsala. Pe o na mato fu o na mato fa amangalo natu ye wang lang mai ya te imato. A wa a faitu te fa amangalo natu tanga te ala to ngsala. Fa amangalo ina fo o to e lo to tama o lang. A faitu te le fa amangalo natu. E le fa amangalo ina fo e lo to tama o to ngsala. O lea o le fa amangalo atu se tulanga mo muole te tawa ina ia mau hai fa amangalonga. Moloto tatu lava le lei tatu
and more courageous than when we forgive. This includes
dei lava se tei me sili atu ai ona ta mali ile nganga sili atu ona lototoa na ilo tei mi tatu fa amangalo tuai ma fa ngalo. Ua tofu tatu musmata fa yoi ona le fionga le tuai apatu ma lot fa amangalo ma le lofa muti muti vale fa amangalo tuai le isi le tas o lo mtuwa mna o mia tele ne wingu fa kirisi o tatu ainga o a tatu lumali o tatu arota mistake o tatu nuu ma o tatu watu nuu.
We will receive
la tatou mawale oli oli on fa amangalonga yo tatou langa pe a tatou nau nau e tu ina atu ato toa le na oli oli isi
lip service is not enough.
Ele lava le na oli tautala a el faya e mana o mier fa amau tatou lotu ma faufau mai langona ma faufau ngoi le fete le feitanga ai ai fa alau fa le mai tonu le malam lama ma le lofo keriso o le taunu unga o le afa atumulia ele ngang o le li o tatou nganga ele oli ma le mau le file mu fa le langi o tatou loto fua tie ifo uso e matua fa fine pele ma uo talavo ue a faye pasi ele kapteni se va ele tele le vai na tonu e toi fo isa unga le muai ma uo ma alo losi matangi o lo ilu matu po le mau na lo foi o le vai nga ule le ai e ma faye ona fa amalo si o ye afe se malai va alele na ilo lo na taun unga na fua fuaina ele fa pe na la tatou malanga so if you have to look at to why in far lang po fair love e yai lungo le nei malang o le olanga po le love fa ngi ta to te fair ngai e yai pe love si tu langa e to e fo isa ngale muai e iai pea lava le faamoemoe. O oi o le kapiteni o lou olaga, ma ua fuafuaina le atua se fuafuaga e toe au mai saoga le muai oe iā te ia i lou taunuʻuga faalelagi. O le mea alofa le togiola a Iesu Keriso, lo tatou faaola ma le togiola, tatou te maua ai te miuma manofaga uma ia faamaniaga o le salamō ma le faamagaloga. Ona o lenei mea alofa, ua maua ai pea lava pea, e i tatou uma i taimiʻuma le avanoa e toe foʻi saga le mua tuai ma le ala mataʻutia o le agasala.
Ou
te faafetai atu i le tatou tamā faalelagi mo lenā mea, ma ou te moli mau atu ai, faatasi ma loʻu loto ma le agaga atoa i le suafo o Iesu Keriso. Amene.